record.
Acha tulewe, tucheze tufute, kisha tukalale. Achana na twenzi, ukiwaza sana, utafanya upagawe. Basi ulipenda tena nkazama, negaten brother. Kusu mapenzi, ushauri sina, shalizwa sana. Lumana beile, utankuta tungi, nimelewa. Kusu mapenzi, sijifani fundi, kisha umia umia. Sana mkubu, shauri meumizwa. Nikawa mume bwende kutetea mapenzi. Sasa mapenzi basi, tuwaga meshusha dame maisha. Kwangu mapenzi basi, ile tunikula bata mbaka kuche. Masi olipenda tena nkazama, negaten brother. Kusu mapenzi ushauri sina, shalizwa sana. Rumana meile prankuta tungi, nimelewa lewa. Kusu mapenzi sijifani fundi, kisha umia umia.
Kama napotea Mungu niokoe koe. Natamaa isinifanye ni oe oe. Safari bado ndefu mwendo pole pole. Hey. Mi uwanga najituma single jay. Na shabani kilenga siko say. Sinanga dembe tegambe mini enjoy. One to one to mpaka demi niwe high. Mini kujuu na fly. Na wapima imani tuwachane bye bye. Na ukipendwa ukai. Auko muyoni hata kunye kiganja ujai. Sini thriller animal. Sini thriller animal. Na kila siku nani panikisha. Na kila siku nani panikisha.
Sama mkubu shahuri meumizwa. Wakati mwenyewe daire mapenza na niliza. Vipi walao songe kusipenzo na nivuruga.
Unanivuruga.
Kama vipi tulia agisa tupate moja moja.
Record.
Shabira. 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 Shabira.